radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi byizweho nange Veniste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kamanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse. Tugakira kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se ba nyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu w'Uruya.
Karimbo yishwe na agisida y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muwuhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba ariko yitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba mu karere, ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Niba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuri iki gihe? Nyampunga nta makuru yuzi?
Ye, kareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe kwibuka buje mu kiganiro gasaro ka bugubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma kukandwa kuzamo
kubashaka nigeze gushaka gutanga itangazo muri hashiseri ariko mburubujyo nyoberwa aho baca
muri hashiseri ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nk'uko bimbwira ariko Kigingi na mushiki we boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
nibuka yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evariste akora i Kigali atuye i Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha akazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo hari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye na kiganiro cyangwa mufashe gushakisha ibyo wagiye nabuze mama hamwe na bashiki banjye ugiye kuna muri Congo arahoze design yire mu Kisangani no kwatandukanye kuri tugaruka mu mu Rwanda ho bakamaze ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho mu bice gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kwa 2025 yabwiwe n'umuntu arimo abanyemera n'umuntu wo muri Mutsamirishi ngo gukira mu nzu y'ibizana mu Rwanda mpamagara umuntu muri Congo Brazzaville ko zaba barakafite bajye kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo hari araza arambwira ati rero Kalisa wowe itindira ukuntu wakira mama wawe nimba uzagusanga i Masaka nimba uzamujyana waba wahoze mutuye iwanyu atije nibyawo tubwire aho tuzaka mukugereza ndavugana na yiteguye ntacyoza bamuza agiye kumureba rero ngo muteguze kuza ngo asangambi yagiye kureba babashiki banje bashatse ngiyo mu giturage baravuga ati ntago namenye hano yagiye kuko ntago nzahamashiki baba ariko dukomeza ubahereza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabashije kubabona noneho wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintede?
Yitwa Nyirabikari.
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu. Komine Gishamvu sekiteri Mukuge na Serire Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Chantal, umuhererezi we yitwa Umutesi Beatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bahejeje kumenya gusa ko bashatse abagabo atazi izina rye ry'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze rumwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe gitorero bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine ari mukoje.
Komera nongere ngaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari, kwa makuru ufitiye gihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubu arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaku turushya. Reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva, namenye neza yuko mutabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite, kuko twagiye turabana kuko afite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri, ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose bari aho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Iyo ni nandi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaganaga mu rumwe yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose nitamane bari kunyumva ndamwingira rwose yagerageza kubyo ki atuve uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe, kandi turamukunda cyane cyane cyane, kandi twese turahari, twese abana bari twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yafasha akamenya neza rwose kwa gihumeka dashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bunda hamwe ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko kundi uruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana, hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire na Beatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye umurikira umva mu ntege ndamukunda cyane cyane, kandi nkumbura nka buri uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganira umubabaro mu mutasi niba usoba mu mwijwi ibyo ngo kagihumeka koko kwa hari na ni Beatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane, we mwereza wacu pe twese twishimira akubona nawe kuganira nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki bane namushyiranye nanga mutoni na Beatrice bose bakumbuye baba bamutse tuti kalisa kudakubwira ngo ugiye gushakira kutatubwira amakuru abagenzi buri munsi aho wanyishyuza ariko nyizere buri wese nuko ubashije kumfasha biratambuka, wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko bishimire kunyumva.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi rya Amerika?
yuko na gata na kwa kuwa bila kujana jiye kuza hapa sana hundi kwa mwezi kati kuto bila kwa mwezi kuza kipeze he chaje nzigo kizgo se telefoni na ita kazi na diko na chasha chasha wajua china wajira wako kwa mwenye ukama kwa ya watise kwa kumesha kusha isu kushu jami ili kubitu wa hajira mungasalo kawa ulaga na ukadewa yuko wakufashwa kumenya wahanu mama tukamuwa bulimuwe ulimuse wawa ambaza bigezehe 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 ulimuse mbaza mamao kese nipangie kuza mbulingi ukwa inyego yali ya ambile kujabu kitambu tenawe wajira wajira kutu hali kwa mama asitawa nanu mwagwanda wa hali mshitwa matona la hali mshitwa njepe atara hali mba kutu la hali pe nigiza loko mama vyumba akagira kuraje yo kuba oyaduhamagara cyangwa se yadusura.
Ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushake amakuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville. Abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya. Kalisa Kalisiti, ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga, umwihariko wa Mulisanga. Tugeze ku nkuru ndende. Abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barerwa na bene wabo i Kigali, ariko bakura gitubyi. Munyana Yvonne numwe muri abo bana, nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bambire. Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, umudugudu wa Rurembo. Arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse.
Ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94.
Mwaburaniye he?
Abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama. Mama yagiye gupfa, yaraduhaye amateka yabo. Bagiye muri Congo bari bateye igikondo, ubwo jenoside yabaye nyine babe igikondo mu karere ka Kicukiro.
Abo ushakisha ni bande rero bambwire?
Harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararisa na musaza we witwa Haragirimana Jean Pierre. Ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge. Twari abana batoya, hari ahantu twarererwaga mu rugo, twarererwagamo. Urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge. Bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana ba mukuru we baba bararokotse barasigaye. Kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye. Rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari.
Babeshye babizi neza kandi babishaka rwose?
Yego, barabishakaga.
Bagira ngo babagumane bonyine, hari inyungu ubona bari babifitemo?
Hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo. Urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze. Kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo, bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye. Nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo. Amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu, yashakanye n'umukongomani afite abana babiri.
Ubu ngubu ni Kamire Clarisse. Nawe se Haragirimana Jean Pierre, hari amakuru ye waba ufite?
Yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika ni uwo nguwo.
Hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe? Mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo?
Oya, nabo ngabo nibo yatubwiye bonyine, abandi bo barapfuye.
Kuba bakubwira yuko Kamire ashobora kuba ari i Bukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunye Kongo kwa tuye muri ako gace kabo kabo hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wabikiri muto cyane
nari naravuka ngiye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze ngiye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushime Imana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa aho hagurwa na Beneri na banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bakifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bugiye dusanga baradutatanya nyine twari batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntabwo mwibuka
Bwerankore ndaruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo aho ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwa kunda gusura Rwanda kunahi Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubirwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe witwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga nana mumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasero ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine mu nkambi yarahitwa ngiya panda ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yo gushaka ahantu umuti hanyuma nsongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
iyo cyo magacye 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wa wasohotse agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe n'abakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye bese ibintu bita amaruzi rero amaze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yarangiye gushaka umuti wo kugira ngo anywe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kuwushaka akagaruka twumvise ko nagenda ari we ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabarigi hafi inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntayo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iyo ya panda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku rusumo mubabwira ngo tumudufashe
nagiye nitwashakisha hose mu nkambi ya Nako mu Suhura hose turanangiye panda hose birahani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari
1997
imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugana uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashije
kose mwaturangije aramutse abarise rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibayeho icyo gihe cyose wakibayehute wabishoboje iki izo nzira wazinyuze mu bute z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine zitagahinda kuko mama zigize muhamba zigize mushyingura zigize mbwa n'umurambo we ni ukuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Icyo namubwira, niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Batanzania, icyo namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho. Nitwa Sibomana Joseph mwene Minani, papa Minani niwe wari umugabo we, ariko yitabye Imana, twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa, ndetse twasaga n'icyangombwa cyatangira kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Sibomana Joseph kuba ushaka umubyeyi wawe ubije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, mu gihe cya Jenoside. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se. Barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka itanu, ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Ratifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jali, akagari kagateko mu mudugudu wa Byimana. Arashakisha ukije baraza Ratifa, ni murumuna we.
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ntiyabanje kujya cyumva, nanjye ndacyumva. Numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Ratifa.
Mwatandukanye mute rero?
Uko mbyibuka nari muto, umubyeyi wacu ariwe mama yari yapfuye muri Jenoside. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duhuje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa w'uwo ngu muvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa, twaburanye nyuma ya Jenoside. Twarirwaga na marume yaje gupfa, yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye i Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubu ngubu basigaye bayita Pele Stadium, munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherine wo kwa Gisimba, kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikindi yari kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, mwumvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde wakubwiye yuko yitabye Imana?
Uwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka itanu. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Rufirina yari arimo kandi ntabwo kiri kure, cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu wari uvuze uti munumuna wanjye Ratifa bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira. Ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza?
Nta kintu kigeze kibaho.
Orufena kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhaza na murumuna wawe?
Icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya Jenoside. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse,
butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba uwo ugasigara kuki we batakujyanye?
Nange ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abarere barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba arashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi, nta kabuza tuzabimenya. Niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya, ahari tuzahamenya. Yaba ari i Burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakoze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana. Noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye? Ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriye njyewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njye nari naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane, nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye. Kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu, nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo umuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi, kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire yigukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma, ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye. ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabo hashyire uvuga uti muvandimwe. Ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru, ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira. Ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agashebo Kaburaga ufite kwa Gisima abayiyoboye turakorana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho. Tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane. Wowe bakwita Fifi, witwa Uwimana. Ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa, nimwe mu nzira yo gukira, kuvuga uwawe ukamuvuga ukwari, ukamuvuga ibigwi, ukamuvuga ubuzima, nabyo bituma umuntu akira ku mutima. Nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaha umugisha, ukuntu mwakirana abantu n'urukundo, mukabatega amatwi, mukabasubiza neza. No kuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi izabaye n'ijuru.
Urakoze cyane, nawe tuzarisangire.
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango. Umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Congo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka. Musaza we Ismael Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, umudugudu wa Rubuye.
Nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94.
Yego.
Atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa.
None se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville? Hari amakuru asobanutse mufiteho?
Yego, hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa, abandi bamubona Congo Brazzaville. Aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru yakakanya, ariko nibo bamuheruka.
None se Ismael, muri 94 mwari mutuye?
Twari dutuye mu Ruhango, ahantu hitwa Inyarusange.
Inyarusange ni hehe? Ruhango ko yari nini? Inyarusange ni epfo y'iki? Ni ruguru y'iki? Ni hafi ya Trafic Poro se? Ni hehe Inyarusange ni hehe?
Twatambikaga kuri Trafic Poro. Ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie, ni ku isoko ry'amatungo. Neza, twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo, ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene, hari munsi ya superfecture ya Ruhango. Iryo soko ni ku migunguzi, iryo soko rigizwe n'imigunguzi. Ahabanza habaga ari ihene n'intama, ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka. Ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi.
Iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda?
Haruguru y'umuhanda. Neza, kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo, wazanaga inkoko n'ihene, hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona, babaga bahitaga baza mu rugo. Neza, ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo, umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva uri mu rugo.
None uyu mushiki wawe ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
Muri 94 yari umukobwa, yari umugore, hari umwana yari afite?
Yari umukobwa.
Yari umukobwa.
Nta mwana yari afite, yari akiri umukobwa.
yarafite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 Gurumba yarafite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye waruzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari wari uhari bitwa Harufani hari wari uhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde waguhaye
n'umumama witwa Mama Shusha
Mama Shusha
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhota bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye igihamya ya hari aho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye rwo yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wamwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana adaduha ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta cyo bigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi noneho bazagusaba
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda n'iyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati Mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaganye mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho kikaba hizi abutu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore kasi marahari witwaga Anastasi na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika rindi Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse mpaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismaeli niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhagera aho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo ngiye yambipa nimero yose yo hanze y'imbipfe mpita mpamagara nikanga ko ariho
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana
Denise nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha ndishimye
urakoze cyane ndagusabira
na urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana weho umugisha
Agasaro Kaburaga cy'umunsi hano kirangiriye mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 3 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Thank you.
kuza nubwo ntamubona ariko mora n'icyizere ko nako bwa mutagize imana ubumugisha bishimye.